Sini gue dan lupa reperanya. Chineke kweniere mebo na gika ndabere. Ọkpara Chineke kweniere mebo na gika ndabere. Amara Chineke kweniere mebo na gika ndabere. Amara Chineke kweniere mebo na gika ndabere. Na gika obi ndabere, na gika obi ndabere. Amara Chineke kweniere mebo na gika ndabere. Akara manoje kweniere mebo na gika ndabere.
Chineke kweniere mebo na gika ndabere. Amara Chineke kweniere.